kama salio limekata ita ubeta kufata baby back to the matter hiyo minyosho matata asa asa kimbisha weze aweze atingisha weze ilo weze asa asa kimbisha weze aweze atingisha weze ilo weze ukikaona kama form 2 form 1 ila eji mekata hivi sumu indi mbaniani ila mina kapenda nyi mami love, I wanna see you this night mami love, yako inabana ina tight unachovya yote, unapepeta, unapepeta yani kote kote, unakeketa, unakeketa ukipanga hizo kodio, unapendeza, sauti kama kwaya siwezi gonga ta audio makengeza kinume na litaya kama salio limekata ita ubeta kufata baby back to the matter hiyo minyosho matata asa asa kimbisha weze aweze atingisha weze ilo weze asa asa kimbisha weze aweze atingisha weze ilo weze baby turn me on kini papande nasko na wekata milioni na kupata milioni leo sitoi boka mana ugua kidege we mama we mama we yani ni mbele wa mbege we mama we mama we dani ya groundi is all roundi zinanifanya ni weke na force ya tapoundi ya soundi ya kukufanya ucheke mami love I wanna see you this night mami love, yako inabana inatai kama salio limekata ita ubeta kufata baby, back to the matter hiyo minyosho matata asa, asa kimbisha weze aweze atingisha weze ilo weze asa, asa kimbisha weze aweze atingisha weze ilo weze
Daddy.